Zedis Music.
Nalipe pa mumu fifi, nalilonje la afye pa TV, nalishita madil yandi muchibi, nomba nkala fwayi mwesi bafikiti. Bites baleto la fimbi filenya, bambi bale chitanga te probleme. Nomba mwele sa mule mona mutima, mule mufwa ilion shikonkanga nalila. Njelelele niko mwelesa, palifion sefio na lufianya. You're the only one who can help me, insha kwa ta umbipano. Lalilila kulibwe mwelesa pa mweo wandipanshi, yeah. Sanfieli no mulo paweni, mushale mushalelo. Jelelele niko mwelesa, palifio nsefio na lufianya. You're the only one who can help me, nishalifye na gushanya. Nalila kulimwe mwelesa ilio bonse banseka, yeah. Sanfie nino mulo paweni, kashini mwe bafuma.
Nalibombe la fame, nalichita boss. Nali time yandi, yose muma post. Nali pusa, nali tukaba close. Nomba nta ishiba, gamule landa ati lost. Ngafia kosa, bonse balaya, phone ya chiba kwe, chacha chiba dry. Pali mwemu silence, mwaimo na isiboli andi, mwaimo na bushikunga na bunda mubebe.
Njelelele niko mwelesa, palifyo unsefyo na lufyanya. You are the only one who can help me, nisha kwa ta umbipano.
Nalilila kulimwe mwelesa pa mweo wandi andi panshi, oh. Sanfye nino mulo paweni, mushale mushale lo.
Lelelele niko mwelesa, palifyo unsefyo na lufyanya. Nali yoli wanu wanu can help me, mushalifye na ushani.
Nali lila kulimwe mwelesa ilio bonse banseka, yeah. Sanfye nino mulo paweni, kashini mwe bafuma.
Dana bunda, dana chepa, imwe mule imyo mutima wandi, yeah. Gabambi banje batindipwa, mwebo mwalanda ati mwana imilisha.
Jelelele niko mwelesa, palifyo unsefyo na lufyanya. Yeliori wanu wanu can help me, musha kwa ata umipanu. Nalilila kuli mwemwelesa pa mweo wanipanshi, yeah. Sanfye nino mulo paweni, mushale mushale lo.
Jelelele niko mwelesa, palifyo unsefyo na lufyanya. Yeliori walu wanu can help me, mushalifye na ngushani.
Nalila kuli mwemwelesa ilio bonse banseka, yeah. Sanfye nino mulo paweni, kashini mwe bafuma.